amasha ingakho melu ilandele ingakho melu ilandele umdalu kuphithu kwelisha baphinde wakupha amandla amasha ingakho melu ilandele ingakho melu ilandele basheshe badlala Basheshe bakhohla ngankathi umdali ubudali eqalisile ngami Basheshe badlala ngamkanti umdali ukudale planisile ngami Basheshe bakhohla ngamkanti umdali ukudale planisile ngami Belilandele
Wepa ba lelulandele Imiyalo yomhlaba nesulu